waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Hogaamiyaha mucaaradka dowladda federaalka ee dalka Australia Peter Dutton ayaa soo bandhigay inay dhici karto inuu qabto afti dowladda awood u siinaysa inay dalka ka tarxiisho qofkii laba dhalasho haysta oo lagu helo dambi weyn. Sanadkii 2022 ayay maxkamadda sare go'aamisay in wasiiradu aysan awood u lahayn inay dhalashada ka qaadaan qof dambi lagu helay, iyadoo maxkamaddu taas ku tilmaantay mid dastuurka aan waafaqsanayn. Siyaasiyiintii ka soo horjeeday aftidii codka baarlamaanka lagu siin lahaa dadka dalka loogu yimid ayaa hadda hogaaminaya isbeddelkan ay ku doonayaan in dastuurka lagu beddelo. Hogaamiyaha mucaaradka Peter Dutton ayaa sheegay in haddii isbahaysigu ku guuleysto doorashada soo socota ay dhici karto inay qabtaan afti dadka dembiyada waaweyn lagu helo ka xayuubinaya dhalashada dalkan Australia. Isagoo la hadlaya barnaamijka Sunrise ee Channel 7 ka baxa ayuu Mr. Dutton sheegay inuu arrintan ka fakarayo.
What we're proposing here is a discussion about whether we've got adequate laws, whether the constitution.
Hindisaha aanu soo jeedinayno waa inaan ka wada hadlayno inaan shuruuc nagu filan haysano iyo in kale in dastuurkeenu gacanta nahayo. Ugu dambeyntana waxa aan doonayno waa inaanu dalkeena iyo shacabkeena ammaankooda ilaalino. Waxay aniga ila tahay inay jiraan shacab badan oo Australiana oo ka walaacsan kororka yuhuudnacaybka dalkeena ka jira, mana aha mid ka turjumaysa qayimka jiilal badani ay u soo dagaalamayeen, ayuu yiri. 2022 ayay ahayd markii maxkamadda sare ay xukuntay in wasiiro aysan qofka ka qaadi karin dhalashada dalka, taasuna ay ka soo horjeedo dastuurka, hawshana ay leeyihiin hay-adaha garsoorku. Hadalkan ugu dambeeyay ee Peter Dutton ayaa lagu doonayaa in xukunkaas maxkamadda sare looga wareejiyo. Laakiin saacada uun kadib, afhayeenada arrimaha sharciga u qaabilsan mucaaradka Michael Cash ayaa u muuqatay inay biyo qabow ku daadisay hindisaha hogaamiyaheeda. Waxay qoraal ku sheegtay in xisbigeedu uusan lahayn qorshe uu ku qabanayo afti waqtigan hadda la joogo, ayna ka fakarayaan oo keliya haddii waddo kale ama dariiq kale oo la mara la waayo. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese ayaa markiiba farta ku fiiqay oo ka faa'iideystay hadallada kala duwan ee ka soo kala baxay xubnahaasi xisbiga liberaalka ah.
Well, this is another thought bubble from Peter Dutton that hasn't made it to lunchtime.
Tani waxay ahayd, ayuu yiri, xumbo fikradeed kale oo xataa aan gaarin xilligii qadada, ayuu yiri. Saaka Peter Dutton ayaa TV-ga ka sheegay inuu afti qabanayo. Wax yar kadibna Michael Cash ayaa TV-ga ka sheegtay inaysan jirin arrintaasi. Ma aha wax laga fiirsaday. Ma cadda halka ay ka timid fikraddanu. Peter Dutton wax kasta inuu ka hadlo ayuu rabaa marka laga reebo maciishada dadka dhibka ku haysa, ayuu yiri. Aftidii codka baarlamaanka ee 2023 ayaa waxay ku kacday $450 million. Mar la weydiiyey in Australia ay qarash ahaan awoodo afti kale iyadoo dadku ay la tacaalayaan maciishada, ayuu Dutton sheegay in lacag lagu bixiyo arrintan ay tahay mid u qalanta.
I want to keep our country safe. That's the first priority and it's the first responsibility of any prime minister, and at the moment
waxaan doonaynaa inaan ilaalino amniga dalkeena, taas ayaana mudnaanta koowaad siinaynaa, ayuu yiri. Waa mas-uuliyadda koowaad ee ra-iisul wasaare kasta. Haddana waxaa dalkeena jooga dad dalkeena naceb oo doonaya inay weeraro argagixiso ka sameeyaan. Doodayduna waa in qofkii aan daacad u noqon dalkeena ay fishaan inay luminayaan dhalashadooda, ayuu yiri. Hogaamiyaha xisbiga Greenka Adam Ban ayaa sheegay in fikraddan ay caddayn u tahay in mucaaradku aysan hayn qorshe ay kor ugu qaadayaan nolosha dadka.
The election campaign has barely got underway and Peter Dutton's already started his...
Ololihii doorashadu xataa si saxa uma bilaaban, ayuu yiri. Peter Dutton wuxuu bilaabay inuu baaq gaara u jeediyo taageerayaashiisa si uu ugu qariyo xaqiiqda ah inuusan hayn wax qorshe ah oo uu nolosha dadka uga caawinayo. Wax qorshe ah umuu hayo inuu wax ka qabto gurya la'aanta iyo maciishada sii kordhaysa, ayuu yiri. Xataa xerilaaliyahii hore oo ka tirsanaa xisbiga liberaalka George Brandes ayaa dhaliilay hindisahan. Maqaal lagu qoray joornaalada 9 ayuu ku sheegay in haddii fikraddan laga wada hadlayo ay tahay mid aad u xun, dad badanna ay u arkaan inay tahay weerar lagu qaadayo madax bannaanida maxkamadda sare. Professor Ryan Twaits oo ka tirsan kulliyadda sharciga jaamacadda Sydney ayaa sheegay in isbeddel lagu sameeyo dastuurka ay meesha ka saarayso difaaca garsoorka ee dastuurku markaasi qabo. Waxaa dhici karta inay saameyn ku yeelato difaaca garsoorka oo xataa ka baxsan in qofka laga qaado dhalashada. Waxay kaloo saameyn ku yeelanaysaa kala saarka awoodaha ee garsoorka iyo hay-adda fulinta, ayuu yiri. Mucaaradka ayaa sidoo kale soo jeediyay qorshayaal ballaaran oo lagu xoojinayo shuruudaha lagu xiro dadka qaadanaya dhalashada dalkan Australia, laakiin ma aysan faahfaahin arrintaasi.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.